bati mumuni debbo piyo baggunon ton falmay illahi cukakum e babi kudu oroni gollal kan mo jodino der burna mu mawdo piyobe bawdi hubere falmay debbo odu no welti sanne der gollal mun ga
watidin kai go wondi o ay
baba da baba am ekitini pide baggu mido wodi baggu hore am kanko dum wodi ko makko wakati on o wala biddo fusay min to o yata fu mi he makko no fudo deni o wadi jahangal muradu ko ummana der wuro gon fu min noddete mido wawi piyol baggu mido wawi tanyol tekke mido wawi dimaawo ko gorko wadata fu mido wawi dum
ki albarta kunega wana zama hinna nasi
goynade yottinde habaruji e jama'aare omo wada dum omo wakko du baggu makko yahude dewle lamru e ko nandi titta piyol baggu makko gudu omo wawi dum hanono Abdurrahman Seyni Issa bi jowuro felmay o enden haliri dum
wallahi agoyo
wallahi gollal makko no begini yerno gorko firta baggu non o firta dum imo wawi du sanne faati o wala mangu becce ndo fuddi noddude neddo matta ko hokkamo cede amma hattamo o fiya baggu makko
siganji hala agaka
fatimu muni noronu piyol baggu der majundu omo heba ko humtira hajuji makko kanko e koreji makko fu amma ko welanay mu he berne rafi rewbe piyobe bawdi
wallahi ay to yidi hawodi
tetati mi fuddi ndo fiya baggu wala fu ko mi anda der piyol baggu mi hebi do barke mu sanne handen deni batu no wodi deni mi muyi mi hojam baggu am demmun jawdi godumi sanne ko kedumi der golle di to ko wadi mi acci handen de leddi wala debbo piyo baggu debbo do wauta nati der worbe yi ando fiyam baggu
tika fural boyra kadon donka
dun sabi Fatimu Muni o no watta dade yade e piyobe bawdi
ayi ba don kare
to yidi piyobe bawdi ta boppu tawangal mu en be kolla bibbe mabbe gam baabe mayi be keba donowo demmun himbe no miija ko piyol bawdi na tumbude hanti der bawde Allah dum fu dum wartirama dennim moy fu nanga tawangal mu gam duniya deydo na guika nonni luma
ko zedare no mi ceci deydo